Aleluya, nyelewe, nyelewe. Na sitaki thibitisha limekwisha penzi tena swazilishwa kulambishwa onkulishwa. Yani kujipikilisha kutotisha ili mbona nanitisha. Na kama uhakika kwenda sina uhakika kanitafika kwenye vita. Sasa nani ukunishika wendo wangu my skota. Kuna mwanzo ulisema kwamba utoniacha utakuwa wa kwangu. Bona sasa umeniacha, yani peke yangu. Nishajitamba kwa wanangu kwamba wewe ndo pacha wangu. Umeniacha dilema, yani peke yangu. Nasema jina lako liko moyoni maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa so singies, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchis, umeharibu medula ah. Blongata, uja misindis. Mimi kweli ni memisi kwa natu ya kwako. Meza ni tumbil, sani moja na nikina ah. Ya kwako.
Tell me your boyfriend names, I need to know this man. Cause you changed my life, now you freeze my heart. You don't leave a fan, you want me. I just a koni kakizi. Uka take it easy. Why bana? You play me like a Messi. Umeshindwa ficha nyeti. Imekwa jeti. Oh mama, oh. I feel it like I lost my name. I don't know what go put in my shame. Choice to live or die, my chununi on my. Mana nimekosa mapenzi kwa mtu niliye muwezi. Kuishi tena mimi siwezi, chununi. Nasema jina lako liko moyoni, my chununi. Ile machoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema jina lako liko moyoni, my chununi. Ile machoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema sasa sio singizi, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchizi, umeribu medula. Blongata, oja misindizi. Mimi kweli nimemisi bana tu ya kwako. Eza ni tumbiri, sani moja na nyingine ya kwako.